straight out of KBW.
Your boy Cash J Mole. If you're
your
boy,
usaone mazi, you be deceived in dine taipi yotika makopa tumba. City kamba kamba, ise kukamba kwatu, nekunkala na dunku patumba mklabu. Pachaka mbula, kakambolo kako. Iseba majira, ndiye time nyame neti makupoka ni magero. Mumkala lira,
nisebe neti kukoka ni magero. Nisebe neti kunyonga ni magero.
Ndisebeneti mapakinga majira kumabodingi ya uzezi. Ya ndisebeneti makula tumafoni utuwa.
Sevinga Uncle Joseph Plumber. Bondi Yanga Nizuni Mulu Misa Black Mamba. I won't say much, bestie wake ndiye mboni. Every Sunday tuchosa na mashavenga vazioni. Robert Jeff Yangote, Young and Umagande. Pick up Muli Prado, ewe Ugandula Chave. I'll see what I can do upon isha kupempa data ise. Kushopping it is uja ya tatu makanta ni nkondo ya Sodoma. Mwana apiruke, sikecha permanent, pedia lemba sunga fute. Gati alinafe, sanga kukumbuke. Nifimba upoke, kembo mpaka ukumbuke. Ukunda lewele la pose kuno maro petanda. The way she cuts you off, achila wako mukanda. Usazi dapo kaona strange number. It's nothing serious, azivanili na panda.
Ayayayaya, ndisebeneti mapakinga majira kumabodingi ya uzezi. Ayayaya, ndisebeneti makula tumafoni utuwa. Jira kuma body ni ya uzevi. Ya ya ndisebeneti makula tumafoni utuwa.
Best friend wa kelo wako muka yambana ndine we ama tiawi lako. Nili strong and reliable ni kuza nako. Every girl need a nigga anapusa nako. Yeah, yeah, yeah. Na my experiment tima chief ya witness ni my roommate. You don't take her to the cinema ni Mnet. Honda munga kwele babili nga una helmet. Every time you don't pick up, I pick her up. Kumukweza ka allowance kotika mako. She got a new phone, her pictures are clear now. Hii lines tiza ipenda ya sila mau. I'm only doing you a favor, you should be a man. I'm bad news, yeah, mapwela ku CNN. The noni Cash J Mola, Moli no plate. I'm by the BH, nigga, nizako if you don't get.
Ayayayaya, ndisebeneti mapakinga majira kumabodingi ya uzezi. Ayaya, ndisebeneti makula tumafoni utuwa.
Magalia, magalia, magalia.
Mr. Makasi, Kala Yambari,
Best.
Jay Punch, Jay Punch.
Kuri boy,
Zed Pusha, Dr.